kuyo mgcino thixo empilweni zethu kuyo mgcino thixo uthixwa kavinje kuyo mgcino thixo bazala Boy, yeah.